Aina zinawa ikalala wange tumpana Wenta madore mifaso la titodo Wangi nyiso mcholonga sesha nyova Nantindawa ikalala wange tumpana Wenta madore mifaso la titodo Wangi nyiso mcholonga sesha nyova Ezi tumbu zotando skudla njalo ngevi tambo Zio kaka mbema tanjeni umzi
Do, do.